gonna take it.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa murisanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kanugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi cyose ndagiharira umwana wari umaze imyaka 22 atandukanye n'umuryango we, yakuriye mu kigo cy'imfubyi cyari Muhanga. Yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mu kwezi kwa gatandatu gushize uyu mwaka. Uwo mukobwa witwa Izabayo Serafine Linda yatandukanye n'umuryango we utuye ku Gisenyi ajyanye n'umuturanyi i Kigali, yari afite imyaka 5. Izabayo Serafine Linda atuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Keza, umudugudu w'Inunga. Dore uko yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we.
Nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya, ariko ntago nibuka ngo nari mfite imyaka ingahe. Naburanye n'ababyeyi banjye, ntago nagerageje kubashaka nyine, ariko nanubusinda ababona nagiraga ngo mumfashe. Habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe.
Uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he?
Ntago ngenza agace nari ntuye mako ni muzi mu nce za Gisenyi. Koko ni ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo, n'mfite mama n'abavandimwe banjye, papa we ntago nayo imuzi. Rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i Kigali. Tanye kureba umugabo wiwe, nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i Kigali. Ntago nzi ngo twete mu kahe gace tuje kuburana. Rero nanjye naje kuyoba mu kuyoba nisanga i Rwamagana. Wa rero hari umuntu wandiraga ati i Rwamagana. Nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye Muhanga cyareraga imfubyi, none ubu kiracyaretse ngo kitakizerera, ari naho n'ubundi. Gusa ntabwo nagerageje kubashaka.
Izabayo, dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo. Uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali, mugeze i Kigali muraburana?
Ego, yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye, ariko afite umugabo wakoreraga muri Kigali. Rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana, nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka, ko numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi. Imodoka rero nge nafashe yari yajyaga i Rwamagana.
Wari ufite imyaka ingahe?
Ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite. Ni mutoya cyane kuko nari ntariga.
Kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite?
Yemo, nta muntu wanyishyuje amafaranga. Ntekereza ko bashobora kuba barambonye nk'injanye n'umuntu ntibanyishyuze, ariko ntabwo nishyuye.
Ugenda uzi ko ugiye ku Gisenyi usanga i Rwamagana?
Njye numvaga ko nijya mu modoka ndi bijya i Gisenyi nyine nkasubira mu rugo nisanga i Rwamagana, kuko nageze mu masaha ya nimugoroba. Ngeze i Rwamagana kuko iyo modoka niho yagombaga kugarukira, n'ahandi yagombaga kurenga. Bankuramo, bankuyemo. Rero hari ikigo cya gisirikare kiri i Rwamagana, nicyo cyagiye kinshyira ku mukecuru uri hafi aho ngaho. Baramwatuka bantwari bancakiye umuryango, ariko ntibagaruka. Rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa, ariko mbere y'uko apfa hari undi murumuna we yari afite, yambwiye ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware. N'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye, ariko umugabo we ariho, ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho, uretse ko n'ubundi ndacyabi Muhanga. Navuga ko ezanjye, ariko nta kintu dupfana. Rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza Muhanga, ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi, ari naho ndi gukoreza.
Ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi, ugera mu kigo cy'imfubyi?
Nari mfite 8.
Uva ku Gisenyi, wari uzi ko izina Izabayo ari ryawe? Iryo zina wari uzi ko ari ryawe?
Nari nzi ko ari ryanjye, ariko ikintu nzi ni uko hari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe. Iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe, yongeraga Imana Izabayo, ariko Izabayo ndabizi ko ryari ryanjye. Ariko irindi ryo ntabwo nari mbizi.
Ubwo uva ku Gisenyi uzana i Kigali n'uwo mubyeyi, wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije na ndumva nari mfite nk'itandatu kuko nari ntaratangira kwiga, kuko natangiye bagiye kujyana mu ishuri, baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga. rero yayantanze mu buryo bwo kujya gutembera avuga ati nugaruka uzajya kwiga.
Imamu wawe yarazi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba, wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu. Umwana w'imyaka itandatu abazi izina rye aba yitegura kujya kwiga, abazi izina rya papa we n'izina rya mama we. Izina rya mama wawe urarizi?
Izina rya mama nayo nzi rimwe, nibuka kwitwaga Mukantwari n'ibyo nzi.
Papa wawe se we izina rye warurizi?
Oya, nawe narimbizi ariko nayaga numva ntawe narimbizi rabo namenya ko ryo neza ko nayaga nkunda umva amakunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana ariko ntabwo mbizi neza niba ari we, ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana ntabwo ndi ngoni.
Hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuzi wanyu?
Bari ntabwo ngunzi niba bari baharimo, harimo witwaga Janine yari afite umugabo bateye ruguru yo mu rugo kandi witwaga Uwimana na Petero, hakaba harimo n'umwana turanye witwaga Rukundo wari ufite papa we w'umukoro defense w'umukobwa.
Ubwo muzi Kigali ni muhe mwaka?
Ntabwo naba nibuka umwaka, ntabwo naba mwibuka mpe.
Uribuka igihe wavukiye?
Ego.
Wavutse ryari?
96.
Gatandatu. Nuko ko waje Kigali mu mwaka w'2002. None se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho?
Narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga kuko bakeneyemo nyine umuntu wabikora bampama akazi kuko nta hantu mfite ho kujya, n'ubungubu ndibana ariko nkoramo naho ngaho n'ubundi.
Ukora muri icyo kigo cy'imfubyi?
Aho narerewe niho nkora.
None izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose, mama wawe ntabwo azahuri ntigeza gushaka, ubagahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke, uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe, kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari. Ugeze Rwamagana abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya, ubabwiye kuri uwo ku Gisenyi, ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo wigize nari mutekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo ariko bigatuma utigira umenya aho ukomoka, utamenya ababyeyi bawe, kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yari agutegeje wari kumubona.
Ndashaka nari mubone kuko harimo naho ni ukaga, ariko buriya iyo uri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyangwa ntiwisanzure. Ariko nawe navuga ko ari amakosa bari n'igihe n'ubushobozi buba budahari ngo bafashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki. Kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine, maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkabwa ntireka nitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo. Rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banzanye muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanga nyuranyije ngiye nayo mfite ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kike kunshakira umuryango wanjye, kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutuye ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu bikandi mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, mwari ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi, ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati. Nibuka ko hari igihe kijya kigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi, nayaga mva nayo nyine mutoya ku murugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati, n'imbere ya Gishwati twari dufiteyo mwene wacu, ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu, ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace, ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu, kuko ntabwo twagiraga Gisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda, ntabwo nzi niba ariko hakitwa, ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga muri abana mukina muri iyo misozi, warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje?
Nanga nabonaga uko ntabwo twari turyegeye neza nyine, ni nk'ukuvuga kwakunda abantu bavuga ati tugiye guca muva mu gace kamwe tujye mu kandi, ahantu ikintu cyarabuze twari twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi. twagukaye turi hafi nyine twa tusanga ahubwo twegere ikivu kurusha uko twegere igishwati ko twakoraga akagendo mu kuntu cyangwa tuze mu rugo tugera ku gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu, wabandaga na mama wawe wabwiye ko yitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto yuri mukura uri igitambambuga? Wigeze umubona atashye?
Aya, yanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu na kimwe muziho.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye? Wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe, nta kintu na kimwe nari mbizi. Numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho. Ntabwo nanjye nagiraga amatsiko yo kuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri ikinege?
Aya, bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
Hey, harimo nari mfite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite amazina y'amasinyandwara bita abantu nyine. Harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Kama nari mfite bakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzu rwe n'umugabo we n'umwana, ubwo ni ngombwa yasigaye babiri. Ubwo ntabwo mbibuka amazina, ariko nduka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwaga Yaya w'umukobwa. Nuko Mbazi, nuvuga ngo nkaho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari nakuze nkunda Filipe, uwo mwana naramwitiriyega Filipe. Yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye i Kigali ukisanga i Rwamagana wahise utandukana n'ababyeyi?
Yego, twese dutandukana, ariko ndivuga ko uwo mugore akimara kunjyana tugeze i Kigali, nagiye kuvoma, ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana nanone wa mukuru wa mama. Ntawo mukuru we mwibuka, ariko hari undi mwana wo waraje gushaka akazi i Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura. Ariko nyuma yaho nta yandi makuru nigeze menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
None gukura udafite ababyeyi, udafite abavandimwe, ari ibintu byakugwiririye? Waravuye mu rugo ugiye gusura abantu, ugiye gutembera muri Kigali, ugahita utandukana n'umuryango wawe, nibwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera? Ariko se gukura utari mu muryango, kugeza magingo aya, byakugizeho ingaruka zingana iki?
Ntabwo navuga ko ni nyinshi cyane. Navuga ko ingaruka nagize ari kuba ntararezwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye, kuko nanjye mba numva nifuza abavandimwe banjye. Iki ni ikibazo nagize kuko n'uwandeze yameze nk'umubyeyi, ariko ntabwo kuba atari kumwe n'ababyeyi bacu.
Birumvikana. Mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere, ariko wari ufite ahandi ukomoka, cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi? Icyo kintu mwacyumvikanyeho mute, wafite imyaka itandatu uzi neza aho ukomoka, kugira ngo bigereho uvuge uti ni we mubyeyi wanjye nta wundi mfite, mwabyumvikanyeho, mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka, mwabyumvikanye mu mute?
Impamvu byari bitangoye ni ukuvuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye, nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa. Ibyo bintu ntabwo nakundaga. Rero aho hantu bateraga bwa mbere ho be bafite abana ari na papa na mama, nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndimo aho ngaho. Rero no kuba barajyanye muri icyo kigo, babonaga batazandira ngo bishoboke. Ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo, nuvuga ngo ntago bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi. Bambwiye ati tugiye gusura, ati tuzagaruka. ngeze yo kwa korode harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe yatsanga harimo abandi twayaga duhura muri zo kayiteza Rwamagana n'undi ubwo baragiye bandikisha amadokima mbazo kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye urumva ni mu cyaro mu cyeza Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa na hamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose twimeze kimwe nta uri bubangamire ntashaka no gusubirayo kuko nta mirimo yari ihari naki numvaga aho ngaho ariwo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye ariho hantu numva ndi numva ntekanye kuko abantu bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaza ati se utukaye cyangwa iki ngiye rwa ngo nashirutse mbona ntaho ntazi kubera bibese
none rero mbwira niba kubw'Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byaba n'amahirwe na papa wa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati ba Janine ba Uwimana ba Rukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane aho mu muryango wawe niki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya ni wa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
n'ikintu nababwira cyane cyane niba mama kiriho cyo nabwira nuko mukumbuye cyane naye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama kandi nkumbuye abavandimwe bacye ubwa ko bakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe ariko yenda bakuru
bizabayo Serafina komera komera komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe bakomokaho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'igihumbi 1996 amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho izabayo mwese niryo zina muzi cyane izabayo uryo zina uzumva hari icyo rimubwira kumva yibuka uyu mwana w'umukobwa warufite imyaka 6 mu mwaka wa 2022 nyaboneka muzaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nawe rero izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi kwifuriza amahoro y'Imana ikiganiro kimaze gutambuka abantu benshi bari mu karere k'uburengerazuba baracyumvise kubera insakazamajwi y'ijwi rya Amerika iri Karungi turi kuri FM 93 n'ibice bitatu umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Habinshuti Elifaz yaratwandikiye atubwira ko umuryango wa Izabayo wumvise ikiganiro ukamumenya naramuhamagaye atuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Bineza akagari ka Remera umudugudu wa Buhoro
numvise ikiganiro cyanyu umwana aravuga avuga iwabo avuga amazina ya papa na mama nsanga n'uyinahangaha ababyeyi be uyu munsi nagiye kubareba turavugana barambwira bambwirana amazina yabo kuko nayo nabyanditse basanganiwe bari bari muri process yo kubashaka ngo muzabashaka ukuntu bazabavugisha
wowe uri umwambasaderi w'ijwi rya Amerika uri umuntu wumvise ikiganiro ujya kubwira ababyeyi ba Izabayo uri umuntu mwiza hari inshuti Elifaz usanzwe wumva ikiganiro agasaru kaburaga
yego ndabikurikirana ndetse n'ibindi biganiro byose by'ijwi rya Amerika
hanyuma se urimo wumva kino kiganiro aho Izabayo ashakisha ababyeyi be wasanze muturanye nawe uturiye Gishwati
ni kwa haratabyibuka ntabwo ari hafi ya Gishwati ahubwo na ahantu ngubu mu murenge waboneza akagari ka Remera umudugudu ni wa Busanza aho hantu umudugudu sorry bawita Kaganza ahantu yavuze ko yatashaga rero mu ishyamba rya Gishwati nabajije ababyeyi be neza bambwira yuko ari ishyamba rya Kaganza aho kuko yavuze ko yarebaga muri mu cyaga cya Kivu
ukimwumva avuga waravuze uti ubuyenda ababyeyi be bariho reka njye kubashaka cyangwa se barusanzwe ubazi
ubundi byabaye nk'ibihurirana uyu munsi hari ahantu nagiye gukora akantu ka instalasiyo nsanga ababyeyi be barimo baravuga ko bataka kuba bajya ku murenge kubazwa uburyo bazabonana n'abanyamakuru bo ku Ijwi rya Amerika kuko nabo amakuru barayumvishe ariko njye kuko na nabikurikiye nkabyandika nkavuga nti uyu muntu uvuze Gishwati nazo bikunze nshobora kuzashyiraho naho ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa ahandi hantu akaba yonde yahuje umuryango
hanyuma se uganira n'ababyeyi be wasanze iyo nkuru nabo bayivuga ariko wabubunye bameze bate kumva ko umwana wabo ariho ko yagiye ku Ijwi rya Amerika bashakisha
kugeza kuri ubu rero ntago ababyeyi be barabyemera neza kuko bavuga yuko ari igitangaza ari ibintu nyine ariko baramutse bamubonye aribwo ngo babyemera bakavuga bati keretse Imana yonyine mbese bo bambwiraga yuko ngo bazampemba ngo nibamubona ngo bakabona ariwe nkabya ntigiye ibyo ndi gukora ni ukubafasha nta bihembo bindi ni kugira ngo mubafashe ahubwo tugize amahirwe nuko mwabonana n'umwana wanyu koko ugasanga
none iyo wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga wumva ari nk'iki twagombye kurushaho gukora neza wumva ari iki kigutunganiye
kuri njyewe mba ikintu cya mbere cyashimishije ni uko ubu musigaye mwumvikana hafi ya hose mu gihugu kandi ndabashimira ko imbuga nkoranyambaga zanyu zirakora iyo umuntu abandikiye mugerageza kumufasha mukamukurikirana mbese ikiganiro n'uburyo gipanze n'uburyo giteguye ntacyo nababwira mwongeramo cyangwa mukuramo ahubwo uko kibi kirashimishije kuko kubona umuryango uhura n'umwana hashize igihe kinini nta n'icyizere bari bafite cyo kumubona bari ibintu bishimishije
ndagushimiye cyane rwose Elifaz Habinshuti ukomeze wumva Ijwi rya Amerika kandi nabo bose batuye aho ngaho mu karere ka Rutsiro abatumva mwese aho ngaho mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda aho dufite umunara I Karongi kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi nagira ngo nongere ngushimire cyane ngushyire mu rwego rw'indashyikirwa mu rwego rw'abambasaderi b'Ijwi rya Amerika wakoze cyane gufasha ikiganiro Agasaro Kaburaga nkifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona
maderero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kimpegeye
shaka gasaro kawe muzakabona
shaka gasaro kawe muzakabona
kugira ngo ngire amakuru afatika nivaniye ku isoko nasabye Habinshuti kumfasha nkavugana n'umuryango wavugaga ko izabayo ari uwabo kugira ngo numve ko amakuru ahura ku mpande zombi batuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Buneza akagari ka Remera umudugudu wa Kaganza ndifuza kuganira namwe gato jewe nitwa Venus Nshimiyimana ndi hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndabashimiye cyane kuba mufashe kano kanya kugira ngo tuganire cyane cyane nshimire nawe Habinshuti Elifaz uvuye ku kazi ari kukwemeza kugira ngo umfashe kuvugana nabo babyeyi n'abavandimwe n'abaturanyi ba Serafine Linda izabayo maze imyaka 22 abashaka kanagira ngo mbanze mbabaze numve niba koko uwo mwana mushaka wanyu ndahera kuri wowe mubyeyi mukantwari uri buku uyu mwana yavuye mu rugo yagiye he
yagiye ajyanye n'umuvandimwe w'umudamu twari duturanye bagiye mu mujyi wa Kigali.
Bari bagiye gusura abantu, bari bagiye gutembera, bari bajyanywe n'iki?
Ni uwo mudamu yabaga ariko abo kavukira akaba twari duturanye ariko aba i Kigali.
Uwo mudamu yitwa nde?
Mukaniyonzima Kirema ati.
Aracyariho? Muraturanye?
Yari i Kigali aracyari mu mujyi.
None se uwo Mukaniyonzima Clementine ageze i Kigali n'umwana wanyu izabayo yiza babwira yuko yagezeyo yabahaye amakuru ababwira ko urugendo rwagenze neza ko bagezeyo amahoro?
Uwo mwana ubundi reka mushiki wanjye niwe wangwaga mu ntege, uyu ni umukecuru wanjye arakuze, reka tumufashe ndaraho ndi kumva ari kwibeshya gatoya.
Yego, wowe uri Rukara ukabuvi rimwe na Manizabayo?
Yego.
None wowe uhereye ku byo wibuka amakuru ufite nayahe?
Uwo mwana bide nuko ninge yakurikiraga ni njyewe twaturi mu rugo gusa. Uwo mwana biza ngomba yuko uwo Mukaniyonzima amusaba ko amutwaza umwana afite abana babiri batoya, aramujyana amugejeje aho bita mu nkomero ngo araza kugaruka, kandi yamugarura ahubwo ahita amukomezanya i Kigali. Ugakimara kugera i Kigali tukatuhamagara Mukaniyonzima ngo amutwohereze, akamubwira ngo azamutuzanira, birangira atamuzanye. Uwo mwana aza ngo guhura n'uwo bita Ndahimana bene wabo wa mama mu miryango yabo, baza guhura agiye kuvoma ku iriba risanzwe mu makaritsiye. Ubwo yahise asubiza uwo mwana ajyanye ijerekani mu kugaruka ayoberwa aho wawundi bita Ndahimana aho amusanga yagiye, ubwo ahita baburana gutya.
Ariko se ayo makuru wayabwiwe n'iki? Wowe ni Ndahimana wayakubwiye, wayabwiwe nande?
Ndahimana ubwo we yari umuntu uciye ubwenge, yashakaga amafaranga i Kigali. Ubwo twaramubwiye ati siko twabuze umwana wacu, ntabwo mwaramubonye, wenda ngo muzamudushakire mubwo no kurangishiriza. Ubwo aratubwira ati nigize mubonaho ahantu rimwe agiye kuvoma, ati ku icyo gihe ti sinongeye kumubona. Ubwo Ndahimana tumusaba yuko yatujyana ku uwo mugenzi ngo wenda bariho tuzamugenda tuye tubaririza se, yenda tuzabe uko tuzamumenya ahantu aherere. Ubwo Ndahimana ntibyakunze ko aba yatujyana hahandi, yahise yigendera nyine akomeza kugenda, yahise ava muri Kigali ajya aho bita muri Kongo ugana i Gisenyi.
Ariko Rukara, ayo makuru mbwira ndifuza kumenya rwose neza aho wayakuye. Urambwira ko wagiye i Kigali, wowe niba wibuka neza ujye i Kigali wari ufite nk'imyaka ingahe?
Njyewe nje i Kigali.
Yego.
Njye ntabwo nari ndiyo, nuko nyuma yaho nabashije kujyayo. Aho mviriyeyo mfite imyaka 30 ninga, aho mviriyeyo ndumva hashize imyaka 7. Kigali narahageze nsanga atari ahantu ho gushakira umuntu utazi ahantu waba wamushakira.
Icyo nshaka kumenya ni igihe wowe Rukara wagiriye i Kigali.
Yewe nagiye ngiye gupagasa muri 2017 n'8 gutyo.
None se ubwo wagiye gushaka umwana wari umaze imyaka hafi 16 abuze, wumvaga uri bumushakirehe cyangwa se nawe hari ibyo utakibuka neza?
Oya, njye ntabwo nari ngiye kumushaka, nuko numvaga yuko yaheze muri Kigali. Rero njyewe nabashinzwe kuba naguma i Kigali mvuga ati wenda namubona, ariko ntabwo nari ngiye kumushaka.
None se ko wari uzi ko Clementine Niyonzima ari we wajyanye umwana, ko mwari muturanye, ko wari uzi neza ko atuye i Kigali, kubera iki atari we wagiye gushaka?
Ntago batwerekaga, ntago babashaga kutwereka ngo batubwire n'amakuru yo kumenya aba yaravuze, ntago biyuze batubwira ukuntu yaba yaravuze.
Ndabyumva, ariko Clementine aho yari atuye i Kigali urahazi?
Oya, ntago nawe ntago nigize mpagera iwe mu rugo, ntago nigize mpagera.
Ariko mwaravuganaga kuri telefone?
Yari afite umwana niwe mukuru wanjye, uwo bita Noheli niwe babashaga kuvugana, bitewe n'uko atunze n'umugore wa murumuna we uwo Mukaniyo.
None se kunumva ari ibintu byo mu muryango mukaba mwari muzi neza aho atuye yarabajyaniye umwana, ni iki cyababujije kugira ngo mugende mu mushake mumubaze aho umwana wanyu aherereye.
Twebwe bitewe nuko urumva imyaka ishize kigenda ntabwo twaturagasobanukirwa kuba twajya mu mujyi, kandi we yaragiye ahita agumira yuko n'ubundi yaje kumujyana ariyo yarasanzwe aba ubuzima bwe ni mu mujyi. Ndumva hashize nk'imyaka irenga nka 30 batabe inaha bibera i Kigali, n'ubu niyo baba. Ubwo bahise bava kuri rezo, ubwo bavuganaga mbese bwihishwa na nimero y'uwo mugore wa mukuru wanjye, mbese ntibatugaragarize yuko uwo mwana yaba yarabuze. Ntibatubwira impamvu, twe bakatubwira ngo arahari, ngo arahari gusa, ntagire ikindi batubyira.
Ariko iki ni ikibazo gikomeye, ariko ndagira ngo ntikubaze n'ubwo bwose wari umwana ariko ubungubu uri umugabo. Bishoboka gute ko mu gihugu nk'u Rwanda abantu bakabura umwana akagenda akamara imyaka 3 imyaka 4 imyaka 10 15 20 gashira uwo mwana afite umuryango akomokamo baza umuntu wamujyanye ntibaje kumureba ntibitabaza ubutegetsi ngo babwire bati umwana wacu twamubuze? Mwari muzi ko muri mu Rwanda cyangwa mwari muzi ko muri mu kindi gihugu kitari u Rwanda, mwumvaga nta butegetsi buhari mwakwitabaza kugira ngo bubafashe? Kubera iki mutabikoze? Nicyo nshaka kumenya. Niba ari ukomeje gutwaza ijambo mama wawe urikomeze, hanyuma mukanya ndashaka kuvugana n'uwo muturanye Janine kura ko hari ibintazi ushobora kuba wutazi. Mbwira icyatumye mutitabaza ubutegetsi.
Akimara kumutwara hashize nk'imyaka 2 atubwira ngo azaza muzanye twitabaza inzego z'akagari n'umudugudu yazaga atuyemo umudamu.
Hanyuma byaje kugenda gute?
Ubwo uwo mwana nawe aramwemera amubwira yuko yamusigiye umuturanyi azaza musanga. Ubwo bamwandikisha inyandiko yuko byaje no mu kagari Ndumba, nabo icyo gihe bafite amakuru baradufasha bamushinga yuko umwana atagomba kubura, agomba kuzaza, agomba kuzamuzana. Ubwo mu kugenda yahise agenda gutyo ntiyongera kugaruka burundu, kuva icyo gihe nawe yaratarongera kugaruka.
Kugezana n'ubu?
Kugezana n'ubu.
Urambwira ko ubuyobozi bwasabye umuntu watwaye umwana kumugarura ntiyamuzana nabwo buterereyo?
Uwo bari bashinze kumuzana yahise agenda arabura. Ubwo twayakwiye gutsa kagari bakatubwira ati se ku muntu wari kumuzana yagiye, mwagira tubigenze gute? Uzacunge nagaruka tituzabibamenyeshe, kugeza na numero yarataragaruka.
Iki ni kibazo gikomeye kigomba gushakirwa igisubizo kugira ngo umuntu avane umwana waba mujyane Kigali, ubutegetsi bumusabe kumugarura ntamugarure, atereriyo namwe muterereriyo. Icyo ni kibazo tugomba kugarukaho. Janine, ndashaka kuvugana nawe, uri umuturanyi maze abayo yarakuvuze mu kiganiro avuga ko mwari muturanye. Uramwibuka uwo mwana?
Ndamwibuka uko yavuze niko ndi. Uwo mwana ni umuturanyi, nyina ni umugabo we n'umugabo wanjye bavinze imwe, ubundi ntiharuguru y'inzu y'iwa.
Yego, none mfasha unafashe Rukara kwibuka, ariko genda shaka kumenya neza niba koko uyu mwana ari uwanyu, kandi nibi byakozwe kugira ngo aboneke byaranyuze mu nzira zikwiye. Uyu mwana amaze kubura kandi yaravuye mu rugo ajyanye na Clementine Mukaniyonzima, kandi Mukaniyonzima akaba afite murumuna we washatswe na mukuru wa Rukara ariwe musaza wamaniza abayo. Ni ibintu byo mu muryango, umwana yaburiye ate mu muryango, namwe babaturanye mwananiwe kubafasha kugira ngo umwana agaruke? Niki cyabuze? Kuki uyu Clementine mutamushatse?
Yego, nibyo, Mukaniyonzima yarajwe babasha kumushyira mu rwego rw'umudugudu ndetse bigera ku kagari. Yuko azaza amuzanye. Noneho nubwo aba mu mujyi wa Kigali ntagira aderese, ubwo ni ukuvuga ngo wenda araraho bwije gutyo. Igihe cyarageze avuga ko umwana avuga igihe bakomeje kumubaza ati umwana ugomba kutubwira aho yaherereye cyangwa tubwira inzira yanyuze. Byageze aho arabeshya ngo umwana yarapfuye.
Aravuga ngo umwana yarapfuye?
yego giye cyarageze arabeshya ngo umwana yarapfuye bo rero twabyakiye duko akindi twagombaga gukora ubw'amahirwe y'Imana kuva kuri radio turayikurikirana radio yanyu twumva murabivuze uko yavuze murumuna mukuru we wagwiriwe n'inzu nibyo koko arahani mukuru we wapfanye n'umugabo we n'umwana bari barabyaye uko yavuze abaturanyi bose niko biri ahantu yibeshye ni hato yavuze ishyamba rya gitwati ariko haruguru yo mu rugo ni ishyamba rya Kaganza ryari rihari hafi y'ikiyaga cya Kivu
agasaro kaburaga kabonetse
maze kubona ibimenyetso bihagije binyereka ko izabayo abonye umuryango we naramuhamagaye ndabahuza. Hello.
Hello.
Mani zabayo wiriweho?
Niriwe mboneza.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza cyane.
Ni Venuse Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro ka Buraga nari nakubwiye ko ndi buguhamagare kugira ngo ushobore kuganira n'umuryango wawe.
Ego.
Urabyiteguye?
Yego, nditeguye n'ashobora.
Mbere yuko mbahuza nagira ngo unyibutse gatoya muri basaza bawe wambwiye uwitwa Rukara uramwibuka?
Uwo nibuka ndibuka mu witwaga Noheri.
Yego.
Niwe wari mukuru mu bahungu abandi nari nzi ya yandi ya mabyiniriro urenya zineza.
None se amazina y'amabyiniriro wibuka byabaye irya Rukara cyangwa se iryundi n'ayahe?
Harimo witwaga Rukara na Pusi niyo nzi abo babiri bandi bari Bikara.
Rukara na Pusi. Hanyuma umuturanyi wambwiye mwari muturanye Janine uramwibuka?
Warutuye ruguru mu rugo ndamu.
Janine warutuye haruguru yo mu rugo uramwibuka. Nuba aracyahatuye niko yambwiye. None rero mama wawe uramwibuka izina ryo wambwiye kuryibuka?
No kubwira kwitwaga Makantwari.
Mama wawe rero ari hano mu kiganiro agasaro ka Buraga. Janine nawe arahari na Rukara arahari udahari ni Pusi bari hano kugira ngo muganire bwa mbere nyuma y'imyaka 22 muburanye. Nagira ngo nguhereho wowe byari byiza yuko ngo mpera kuri mama wawe umaze imyaka takubona ariko niwe mperaho kubera ko ni wowe waje hano ubashaka. Mama wawe arakumva ari hano mu kiganiro musuhuze.
Mama
karame
mama
ari kukumva zabayo
urakomeye cyane
ndi kukumva ndakomeye ndaho mwana wanjye
umana ndaho ndakomeye
uko yo ndaho nange ndakomeye rwose rwose tuwe ndi mukantwari niwe rwose dushaka nka mama wawe.
Mama makuru
amakuru ni meza cyane rwose uko badusize twese niko duhari mwana wanjye rwose umuryango wawe wose urahari.
Hari byinshi muza kuganira ntahari muri mu gikari. Ayo makuru menshi muraza kwasangira muri kumwe. Rukara nguyu mushiki wawe nawe musuhuze.
Nakumvise nakumvise turashima Imana.
Ndashima Imana musaza wanjye makuru.
Makuru ni meza.
Birumvikana yuko izabayo amagambo arimo arakubana make y'ibyishimo ndumva byagusabye ndumva n'amarira arimo agwa. Birumvikana ndibuka mu kiganiro umbwira wibuka neza umuturanyi warutuye haruguru y'urugo rw'iwanyu Janine ari hano mu kiganiro nawe musuhuze.
Ani uraho neza?
Yego na uraho?
Nanye ndaho cyane ndagukumbuye umva cyane ariko
uzatubona. Imana yaraduhuje, Imana abikoze, dushimire n'agasaro kabuze kabonetse. Ubwo turabashimira
cyane,
kuba turi kuvugana. Imana ishimwe.
Yego. Murakoze cyane, urakoze cyane gushima Madame Jeannine wari mu kiganiro akuvuga cyane kwibuka umwana yarakwibukaga n'ubwo gose yarafite imyaka mike kuba rero
ni umwana nareze umwana nagaburiraga umwana ahoraga mu rugo ntago namwibagirwa kuba twaramwumvishe nuko twakurikiranaga cyane iyo radio kugira ngo bumve ko hari icyo Imana yakora none Imana yaragitanze urakoze kuduhuza.
Urashaka kumbwira ko mwumvaga radio Ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro kaburaga mwizera ko umunsi umwe umwana wanyu azaza bashaka
utahambye ntushobora kumenya ko ariho cyangwa atari byose birashoboka.
Izabayo wambwiye ko utibuka izina ry'umuntu wakujyanye ariko bambwiye ko yitwa Clementine Mukaniyonzima niwe mwajyanye Kigali. Amazina ambwiye kutari uyazi. Ni ikintu kibabaje ariko kubera ko cyavugiwe hano mu kiganiro nagira ngo nkikubwire udataha utakizi nuko bagiye kusaba ubutegetsi kugira ngo bubafashe. Bisana rya mindi nakubazaga by'Irwamagana nibaza impamvu ubutegetsi butagushubije iwanyu kandi uza kukomoka ariko ubutegetsi bw'iwanyu bwakoze icyo bushoboye kugira ngo wakujyanye akugarure ariko Mukaniyonzima aza kugeraho ababwira ko wapfuye utakiriho kugira ngo bamureke kurako nawe atarazi aho uri nubwo bwose yari amaze imyaka myinshi ababeshya yuko igihe nikigera azakugarura agombe kuba atarigeze yemera yuko yakubuze atazi aho uri ariko rero Imana ishimwe yuko uri muzima ukaba ushoboye urana umuryango wawe kubonye ababyeyi bawe ubonye umuryango wawe ubonye abavandimwe bawe ubonye inshuti zawe abaturanya bagukundaga nabo wakundaga. Ngiki kiganiro Agasaro kaburaga ndagushimiye yuko wakijemo ukaba ukigiriyemo amahirwe ukabona bawe ubushize naguhaye umunota wo kubatashya reka nkongere uwo kubasanga
cyangwa banza kuvuga no kubanza gushimira umuryango wanjye. Nani waza kushimira cyane ko nabo babashije kunyitaho nubwo wenda batari bazaho batari bajyaje kunshakaho narindi nubwo bitakunze kandi nkanabihanganisha kubwira izo nkuru mbi babwiwe z'uko ntariho kandi ndiho nanjye ndumva bimbabaje cyane kuko nanjye kuba nari ndiho ntazaho umuryango uri nanjye nifataga nk'umuntu wapfuye kuko nibo abantu batazaho nuri numvaga narapfuye nyine numvaga mbese muninjye narapfuye nyine tu ariko ndabanza kubashimira cyane ko bagumye kumva hasi bakagumya kunkurikirana nubwo bitahise bikunda ariko nabyo ndabibashimira cyane nkaba nishimye kuba nanjye numva nongeye kubona n'umuryango wanjye nubwo ntaramenya ngo barangana gute barareshya gute ntabwo naba mbyibuka ariko nzi ko uwari musaza wanjye mukuru yari inzobe abandi ari ibikara aboho ndabibuka pe ndabyishime nahangaha ndi ndumva umuryango wanjye nkufite kuko tumaze kuvugana n'ijwi rya mama wanjye nkaba ndyumvishije bigiye kuma amahoro mu mutima numve neza cyane nari ko no kuva mu gitondo mutaramamagana imvaga nabuze amahoro nayo mbabwira ko mnezerewe cyane kandi itari ibyo uzabona mbabonye ntamenya ngo uyu ni uyu nguyu n'uyu nanjye bakambona bashobora kuba nari nzi bazi ko wenda nabaye muremure cyangwa umugufiya ariko nibambona dutya nanjye nkababona bizanshimisha cyane kandi bumve ko meze neza nta kibazo mbayeho neza uretse ko nari mbayeho mu buzima budafite umuryango ariko ndagira mbabwire ko nari meze neza cyane.
Urakoze cyane. None Jeannine Rukara nawe mubyeyi Mukantwari hari icyo mushaka kubwira uyu mwana wanyu hari icyo mushaka kubwira Ijwi rya Amerika mbere yuko abumva cyane cyane Ijwi rya Amerika babafashije cyane nabo kumenya ko umwana wanyu abashakisha ni benshi bavuze bati uwo mwana turumva tumuzi tereka mpere kuri we mubyeyi Mukantwari hari icyo ushaka kuvuga kuri ayo magambo wumvanye umwana wawe.
Yego akagufoto muraza kugafata mukanya nababwiye ko mukanya ndaza kubaha ndamuha nimero zanyu hanyuma akugafoto mukamuhe nawe abahamagare ibyo ngibyo nibyo ndi bukorere mu gikari kubera impamvu zo kubungabunga umutekano wa buri wese mbikorera mu gikari ndaza kubikora ariko niba mapusa ageza aho ngaho mwamuha nawe akanya kugira ngo asuhuze mushikiwe nawe twumve uko mwakira
nabandika musaza wanje
ndakomeye
badanye ndakomeze neza ndakomeye ndashimana
komera zabayo nari nagusabye yuko igihe cyo kugira ngo tuba turimo tuganira kutaba uri wenyine kino gihe ni gihe gikomeye hari inshuti yawe ikuri ruhande nkuko nabigusabye hari umuntu muri kumwe
hari bahari ariko batri mu bintu bijyanye na graduation bari mu kazi ariko bari bahari kumpamagaye twari turi kumwe.
Ni byiza ko utari wenyine kubera ko izindi nkuru uzitera ibineza neza ariko nanone ni byiza kutaba wenyine ukagira umuntu ukuri hafi ugufasha kuzakira. Nagira ngo munyemerere mbashimire kuba mwaje muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje kwakira umwana wanyu Mana Izabayo Seraphine Linda wari umaze imyaka 22 ataza aho muri abashaka ataza aho akomoka atahibuka neza yifuza kumenya niba mukiriho nkaba rero mbifuriza kuzagira ibirori byiza nibiba nimumwakira muzadutumire natwe tuzaza tubafashe kumwakira dusangire ibyo byishimo. Ndifuza kandi gushimira by'umwihariko Elifaze Habinshuti wadufashije kugira ngo dushobore kuganira navuga ko ari we wari ku buhinga bw'ibyuma niwe uyongere ku mubare w'abambasaderi b'ijwi rya Amerika babandi badufasha kugira ngo ijwi rya Amerika rigere kure rihoze imitima ryunga abantu rishobore guhuza ababuranye n'ababo. Elifaze Habinshuti ndagushimye cyane mbivanye ku mutima. Nawe Izabayo ndagushimira cyane kuba waraje mu kiganiro agasaro kaburaga ukaza wizeye yuko tuzagufasha tukakubonera umuryango birabaye agasaro kaburaga karabonetse. Hari ikibazo cyihariye ushaka kubaza umubyeyi wawe?
Kubera
ari yaravukiye mu idini ry'abapende nari namubatishije ari umwana w'uruhinja yitwaga Elizabeti Mana Izabayo Elizabeti ariko ntabwo yari arizi ko yari akiri mutoya.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Linda, hari abana benshi baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka imiryango, abana bameze nkawe, abo ngabo wowe kubonye umuryango wawe n'icyo wababwira?
Ikintu nababwira ni uko mbere na mbere niyo yuko ndishimye cyane ko kumva kubona umubyeyi n'abavandimwe kumvura babonye ni ibyishimo utabasha kumva ngo birangana gute, ariko none nkabwira n'abo bandi wenda batarabasha kubona imiryango yabo ko bagomba kugumya kwihangana bagakomera nabo nkabiza ko izo famiye zabo nabo bazababona nk'uko nanjye nkubona bakomeze nabo bakomere kandi bakurikizeho no gusenga kuko byose bifashwa no gusenga byose.
Ubu se ubwo ubonye umuryango wawe uzongera kumva ikiganiro agasaro kaburaga?
Yego, nzakomeza kucyumva kandi na buri wese namushishikariza kumva kuko niyo wayumva ko rero nta kintu cyatuma bahamagara ngo bagufashe, hari abo ushobora kumva ukaba wabafashe, hari igihe nshobora kumva nk'umuntu uri gushaka umuryango we cyangwa se umwana uwo muntu muzi nshobora kuba nanjye namufasha kuko nanjye ndakeka harimo nanjye abamfashije. Abo bantu ndabashimiye cyane Imana izabambera umugisha n'ukuri utagabanyije. Ndabashimiye cyane, ubanshimiye cyane, ariko mbaye kambanze nawe ngo uhereho ndagushimira cyane nubwo ndumva ntarakubona yuko Imana izamfasha nkubone nanjye nzagushimira ako nabo ndabashimira cyane kuko buratubereye nk'Imana yo ku isi kuko munatureberera tugeraho twebwe tutabasha kugera mutuvugira ibyo tutabasha kuvuga ndabashimira cyane kandi mujye mukomereza kandi n'Imana igiye ibaduhera umugisha kuko twe ntabwo twabashe kubona icyo tubahemba ariko Imana igiye ibahemba nuko
ngaho rero ukomeze usenge kandi nanjye uzansabire
yego murakoze cyane bari kumugisha
Linda urakoze cyane namwe murakoze abaraho ngaho umudugudu wa Kaganza muri mu kagari ka Remera mu murenge waboneza ni mu karere ka Rutsiro angaho mwumva ijwi rya Amerika kiganiro Agasaro Kaburaga kuri FM 93 n'ibice bitatu n'umunara wacu uri ikarungi ngaho rero mukomeze mwumve ijwi rya Amerika mugira amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga karabonetse
Umubyeyi wareze Izabayo Serafine Linda niwe wamushishikarije kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga yitwa Uwa Mwiza Clarisse atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Cyeza akagari ka Makera umudugudu w'Intunga
banje kubashimira banje kubashimira uyu mwana nyine nanye ndugwe mu bantu bakoraga muri cyacu ko cy'imfubyi yarerewemo ambwiye amakuru ye numva ninjye wamenye Agasaro Kaburaga mbere ndakamutekerereza ndamubwira nitanga amakuru ariko nanjye mbashaka nitwa Mwiza Clarisse nanjye mfite umwana ndakuye muri icyo kigo ariko akaba afite umubyeyi twaburiye irengero kandi twumva ko ari mu karere kacu nimara kubumva numvise nabasaba ko mwamunshakira
ufite umwana wareze ari kurifuza ko yabona nyina wamubyaye
numva yakenera umubyeyi we nubwo batabimbwira ariko mba numva bibaye byiza twamuhoza n'umubyeyi we
mbwira rero uwo mwana urera umumaranye igihe kingana iki
umwana namufashe 2018
none se ubu tuvugana afite imyaka ingahe
afite imyaka 17
wambwira amazina ye
itwa Byishimo Lucky
Byishimuraki ujya kumufata kugira ngo umurere wamenye aho akomoka nyina uramuzi se umubyara uramuzi akomoka he
nge namwiyandikishijeho kwiranga bimerere urumva namugize uwanjye ariko mukumuzana mu kigo cy'imfubyi yafatiwe ahantu gahogo ngendi Muhanga noneho ahantu aho hantu ngo mama we yarahakoraga arangije arahamusiga ahamusize bamuzana muri icyo kigo cy'imfubyi ngikoreramo batanze abana umwana asaba ko ari njyewe wamufata nuko ariko nyuma nkomeza gushakisha amakuru ya mama we bambwira yuko mama we yitwa Gasorange Mujamaria hanyuma bambwira yuko ngo yigeze kujya ngo akina filime ngo bamubonye ahantu niba ari ibyumba nyuma byumba vayo ngo ajya akajya acuruza amasedi Kigali ngo ari kumwe na nyina wa Mbogo na bakanyombye noneho nkomeza gushakisha ahantu nagiye numva aba hano muri Muhanga yabaye Nyabisindu njyayo barambwira bati nta nimero ze tukigira twara mu buze yajyaga dusura none nta kiza nkomeza kubaririza abo bana yabanaga nabo kuko nabo bapfushije umubyeyi basigara bonyine noneho abana barambwira bati niwo bambwiye ayo makuru yuko yabara mubonye akina filime ki aho ari mu mafilime ubwo iyo filime se nyizi ariko uwo mwana mba numva mama wabaye ariho rwose yamfasha akareba akana ke yarakuze yabaye umusore rwose ambabariye twahuza twese tukaba ababyeyi ariko umwana akabona isura ya mama we
ariko ntuhogore ntuhogore niba koko amakuru fitariyo niba uyu Solange umuja wa Maria yarakindanye na Kanyombya niba yarakindanye na nyina wa Mbugo kubera yuko abo nabakinnyi nshobora kumenya aho bari nzashakisha nzababaza bazamfasha hanyuma menye niba koko uyu Solange muja wa Maria ariho ubu ngwasanga ari yiyumva ubu tuvugana hano ku ijwi ry'Amerika abantu barahita batubwira ko bamuzi nawe araza kwiyumva aduhamagare atubwire adusabe kumuhuza nawe kugira ngo ahure n'umuhungu we nibiba ngombwa tuzakoresha uburyo bukwiye kugira ngo agufashe gukomeza kurerera u Rwanda niba uyu Solange muja Maria akumva muri kano kanya ngiye kuguha uyu munota nk'umubyeyi wamurereye umwana muri iyi myaka yose ishize ukaba ukimukunze ntushaka kumwikuraho nuko gushaka kugira ngo nawe akure azi uko afite umubyeyi niki wumva ushaka kumubwira nk'umubyeyi
ngiyewe ikintu nshaka kubwira Solange no kumubwira ko raki yakuze yabaye umusore yiga muri secondaire hanyuma yiga automobile n'umwana w'umusore uzajya mwaka wa gatanu kwezi kwa cyenda numva nifuza yuko yaza kareba n'isura ye akamenya uko angana twese tugakomeza tukabana nawe yashaka ko tugumana tukagumana ariko nkamenya mama we tukajya dusurana nk'ababyeyi n'ukuri n'umusore mwiza cyane mba nifuza ko yabona isura akabona uko angana mubimfashije n'ukuri na basabira umugisha mwinshi
ngaho komeza usenge Imana irakumva kandi ndagushimira ko wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga nongere kandi ngushimire ko urerera u Rwanda ukaba ufite raki ukaba kandi wanareze Linda umaze kubona umuryango we ngaho ukomera nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 273 463 nongere nyisubiremo ni 001 202 273 463 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.